toli mon bismillah mon fofu mon hediyankobe tedduɓe taskaram go abo dande fulbe e dow VOA fulfulde komin woni ciarno mo dumba dande fulbe ko silmaji capantati mardi taje ɗiɗi taƴere aranere nden yewtan ko fati e sukaɓe liggeji mabɓe e jiyande mabɓe faade e alhaaliji adunaru taƴere ɗiɗaɓere nden hino yewta fi gurdam rendo fulɓe kañum e yaltiyankoɓe e hino toɓɓe mawɗe e kalten domu nden hande gollitirgol technologie walla karalle kesse gam newingol gurdam yimɓe ko ɗum woni titoje ko ɗum woni titode taƴere aranere nde en jokkan jurol Oumar Bass suka Sénégal najo tawaɗo e sincuɓe yobante express dinguiral internet ko yitindinta yeeyoɓe sodoɓe e naɓoɓe kaɓɓe caggal ɗum en heɗoto jiyande sukaɓe wonuɓe yawnde e nde toɓɓere karoguere mijomonde mum ɗum ko adi en jaɓɓade koɗo dande fulɓe hande hiɗe wondi e Idrissa Bari hertorɗo karalle kesse
ndelle ɗum wonno ordinateur ji ko mbawi laatade waɗude hakkillo ko wawi wallude yimɓe e golle muɓɓon
taƴere ɗiɗaɓere dande fulɓe hande nawran en laabe e nder Fouta Guine yewten fi taali e tindi caggal ɗum fop roguere men diaspora jofinta taskaram o
jowlol sukaaɓe
anditi a yi'ude ko faalaɗa soodude ka internet kono yeeyowo on hino woɗɗuma hiɗa jiɓi ko honno waɗirta suka Sénégal najo hino yaltini feere no ɗum laatorta Oumar Bass e gollidiɗɗo makko no sinci yobante express ko yitindinta yeeyoɓe soodoɓe e naɓoɓe kaɓɓe Seydou Nourou Ba nultodiraɗo VOA fulfulde Dakar laamorde Sénégal yiidi e makko e nder jantore noddirtende jowlol sukaaɓe keɗoɗen
jawali jaweli jam ñalli jam hiiri hettiyankoɓe tedduɓe voice of america min mbiyeteɓe ko Oumar Bass komi karante walla mbiya ingénieur e kala kene faate ko wiyete karallaji kesi ko wiyete système d' information répartie
Oumar Bass tongui holi kanko holno heɓiri lefol makko ngol ha o ɓeytotori gandal e karallaji kesi ɗi
diplôme am o kenmi ɗum ko université Cheikh Kanta Diop kadi mi waɗi kene abboye hitande doctorat e machine learning toon to université mo piacenza gonɗo to italie mboɗo jogui hennane karallantagal kene abboye duuɓi sappo
entreprise makko walla suudu gollal makko eko holɗum yowi Oumar Bass ina laɓɓina
aha noon liɓore foof ene wiye fuɗɗiri ko goo yobatta express kañumen fuɗɗiri koye leydi sénégal e 2018 fewni ɗum ko mino Oumar Bass e ɓi casamas najo badara badji ko ɓen ɓiɓɓe sénégal naɓe mana pewni yobante express
yobante ko konngol jolfe pular wi ko neldal express ko anglais wi noon pular wi ko ɓuuri yawde yaccade
hande yobante express ene heɓtina no fewi e kala ko faare karallaji kesse e ko faare kadi nelde hande e nder afrique walla ene mbawinde e nder aduna ene wona leyɗele hande e cuuɗi gollirde sappo e ɗiɗi ko noon joni jiɗɗen ko ɓeydude ɗum ɗon e leyɗe capanɗe joyyi e nayyi afrique foof tawa kalto mbawɗa wonde tawa ne waɗi suudu gollirde yobante express
yobante express caggal darde mum nde ɗo ina walla e goɗɗum ko wayno hokkude golle ha tengte sagataɓe
iran e oɗo saaha hande to tolniɗen liggotoɓe e cuuɗi gollirɗe yobante express tan tan walla ko wiyete emploi direct ma won hennene kene abbo yimɓe capanɗe jeegom to ɗum noon yawti noon hande yobante express sa ƴetti chauffereɓe eko way noon e way noon heddiɓeɓe gadɗa hoorema taw kañumenne ko golle men joguiɓe liggoto yobante express handene abbo hennene ma won hedde ujunnaji nayyi kadi e woɗɓi e gadɗa hoorema kañumenne ene jogui cuuɗi gollirɗe men e liggoto yobante express ma won ujunnaji jeegom hande
Oumar Bass duuɓi capantati ɗiɗi wadde ko suka gorko mo Abdallah ko Fouta Toro e funnage Sénégal omo resi hete omo jogui ɓinguel dewel
Seydou Nourou Ba VOA fulfulde Dakar
a jarama Seydou Nourou Ba garen joni e roguere men mijo monne mum
mijo mon e mum
mijo mon e mum
ha joni en heddoto e yewtugol ko fati e gollitirgol karalle kese ngam newingol ngurdam yimbe sukabe o kimijoji mabbe e alhali o kedoden be e fandu hala Mariama Momini nultondirado amen yawnde lesti Cameroon
ande kam en fu en lobbotoro be karallaji kesi kam ngam nafumaji duudi masinta hande dum do yawna kude gal wakkere filobe dum hoyitinani be warti be telefon ma banni a wadan hajeji ma pat ko ado hakkai we ha wuro
Abdulaziz na fuka duddum wala kerol bana WhatsApp dum en do hutinira ha yergo kubaruji bana yobugo yite bendiam nane ayana yalla darugo fu haye baya yobi amma jotta rubuta minti gotel tan wada seyde a telefon ma tan ayerba yobi ba mo bayemoni min hutinira ha yergo seyde be ha resebe go cede kanyuma dum valli economy masin dum keribe kude dudde masin
o karallaji kesi do kam bana minin derken dole amin on sakkontama to goddo jango kam se o hutinira dum gam dum nafatam ha gal vitugo bindiyam dum nafatam ha finditingo am galla biji dina ko al'adaji ko dabiyaji dum nafatam no mi famirano duniya woni kubaruji goddi seto ado mari bana irin man dum heutantama amma batte majum boddon sakkontama do derken wodbe be anda ko hutinirta gam ha do labi kesi majum be hebirta no be fijirta pijirle chacha nyama be wakati hada be fugo kude mabbe
nabi ande kese dum waddi hoyti mabbana nane goddo men to dilli yasi lesti en kebata en gewti dabbe mudum en kebata ma en daramo en andata no wa'i hasi wakati to o warti e ba wakati jotta do be application ji bana WhatsApp Facebook e ko nandi dum man en poti hande to goddo men don yasi lesdi en gewtida be mudum e en daramo ma en pamanamo ko wadata fu ba mushkilaji man dum hande don kuje goddo be foti be don publier hatton dum hanay moyjo fu lara amma be ngada dum moy fu don lara
kolari intelligence artificielle bo na foda may do duri ngam do ko je himbe sappo huwata do ko je himbe no gas wata ro bo gote lo huwa pele himbe sappo no gas wata no wala recherche no accumulate donnee hokka system gote lo wala dum pat der minti gote de forma e kam famdi masinta par rapport a ko dum na fami de temps possible dunya do avance on himbe avance ya yeso do himbe fotay lo ra bawo la ra conséquence may via c'est abandonner fotay donc do lo himbe wada be may banni to ko no sembe may yotti ko no developer par bodo dum do hocina bi adama ngenda mon no wadi pat dum fotam rampasa bi adama kam
inde amma man sale na fuda may be torra may do min kam ye torra may buran dudugo min kam mi yerdai fa jotta kam hade de ko mi hebi ko wadi bo ngam robo gotel lo foti huwa pelel himbe sappo ko ko buri non to ko himbe joyi on tan robo huwa pelel mum do riba may do riba jawmu kugalon usti huobe foti himbe joyi don no huwa don heba ko nyama appelel man waddi robo gotel lo huwa pelel may to kanyu wadi min kam milario torri himbe jero jodi wala kugal bana gal application jibo e himbe do ya yeso kam amma ha huobe bo min kam yabe di torugo himbe on ngam ko wadi application ji mando himbe jur je wala gonga jambobe himbe kambe bo be hebi lawol on bo seselon ha mabbe kambe bo himbe jurdo tokka lawol mando jambira himbe
andal mando dum labi beldi didi wakere fere en do botoro be majum wakere fere bo jottani dum wonni hakkiloji be adama dum wonni tinare be adama dubbe der men warti hande ka dum mere en dalila majum dubbe nasti der ko ina fata hani ni gomnati feesinana derke en tefobe yakeji mabbe ha hebugo suleje dede no be huwira kude mabbe valla be be dabareji noy watta be securiza ko be creata man vallita be bo taabe wada kuje kallele ngam application ji nyiddi do fudon ni kam wasa derke en ngam be crea kujeji ko nafata ko yarata leddi men yeso
ko dum wonno ji ande sukabe wonube yawnde ko yowiti e wallitorgol technology ji kesi di ngam welnugol walla vien newingol alhaliji gurdam neddanke ko Mariama Momini yewtidi e mabbe en heddoto e de tobere fahin jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
wanu mi yewtiri non ka titode hande ko Idrissa Barry kodo woni kodo men o ko suka Burkinajo hertordo karalle kese imo jangina sukabe ko wiete hakkille tafade intelligence artificielle faransire e gelere wiya dum AI imo jabo lamde nultondirado VOA fulfulde Wagadougou Abdul Karim Bahadjo
Idrissa Bari a ñalle jam.
Ñalle jam ka.
Min jetti fofu maɗa sanane ko jabɗa ngal dafa jaboɗa jamɗe VOA Fulfulde. Idrissa Bari aran fof min kaji kana men paama mo wono Idrissa Bari.
Mi burkinajo jande informatique ɗum wonno ko ngaɗumi.
Jande informatique ɗum wonno karallaji kisiɗin na.
Ay ɗum ɗon ni ko tubakoɓe mbiyata nouvelle technologie.
Ayi woodi delle hannde hannde en nanan kadi nokkuɗe fuuna haale haala intelligence artificielle ɗum won hakkille tafaaɗe. Idrissa Bari ne mbawɗa fiitanda min ɗum heɓa suuɗba fu faama.
Intelligence artificielle ko wiyete franchire ndelle ɗum wonno hakkillo heeso yiitaango ɗum ɗon wonno callali ordinateur ji ko mbaawi laataade waɗude hakkillo ko wawi wallude yimɓe golle muɓɓo. So a wi a firtan fof ɗum wonno waddugol ordinateur fa faama ko mbiɗa fa jaaɓe ndelle ɗum wonno ko wiyete intelligence artificielle ɗum wonno hakkille tafaaɗo.
Ndene Idrissa Bari wadde naati ɗum jande ɗe tan na ɗum nanima ley ɗum pay pay.
Ley puɗɗe ɗon wona intelligence artificielle ko gaɗanmi informatique wonno ko gaɗanmi de ley ɗon fuu wo yaadan ndelle ley nouvelle technologie ɗum wonno ande kese ɗen minde ko ɓuri weltanade am fo wo ko natanta intelligence artificielle ndelle ɗum wonno ko puɗɗumi woɗi jande majjum du e heɓugol muɗum na wona l'école tan wonno jande nden wawi heɓede na wawi janguede hannden so a muuji aɗa bawɗo jangude tawe ley ordinateur tan wonɗa aɗa janga ɗum tan na wawi janguindema ndelle ley ɗon wonno mindu jande an nden pirtumi ɗum ndelle ley ordinateur ji ɗon.
Dilla lebbi cakitiɗi namin nana Idrissa Bari na walita sukaɓe jokolɓe hewɓoɓe na mbiya sukaɓe hayeɓe na keeɓa ɗum wonno anne ko aɓɓude ɗum wonno hakkille tafade intelligence artificielle o awa hollitinde men ko sabde nanɗa les formation hannde hannde soni a hisoken yimɓe photo keeɓi ɗum wonno sa a ekkiti junggo ma.
Gilla ko puɗɗumi wardama hannde yimɓe ɓe keeɓumi ekkitinmi na yaa yimɓe hemre fa yaa yimɓe keme tato ko mbawmi wiide.
Jomira muɓe joɓa nangam Allah.
Na woodi yoɓoɓe na woodi ɓe joɓata dagu so waldere noddi kam wi wara mi ekkita yimɓe muɓɓoy so mi muuyi mi wawi wiide ɓe taɓe joɓa amma so tawi jonin dagu yimɓe pilontoɓe jawdi noddi mbi kara ekkitaɓoye ɗon ɗon fo kamɓoyde wo ekkitoto fa piloro jawdi ndelle nde ɗon ɓen ɗon na hani joɓa lelle ɓen ɗon wonno joɓoɓe ko ɓuuri hewde.
Mais wonno mbawɗo e heɓde ekkitade yo janggoɗo fa woɗɗo ena fanti fo garɗo fo
ndelle warde wiide intelligence artificielle wara e jangude saabu na woodi ko wiyete ɗum wonno interface interface ɗon wala ko tiiɗi ɗon joon so a muuyi jangude ɗum fa ɓenda fo nden noon laatoto tilay sana laato jangoɗo boɗɗiɗo ta a naati dagu programmation dagu ɗum ɗon yaade to woodi technique sanne fof tilay ɗon ka sana tawi janguɗo sanne amma ekkito gollitira on wona tilay tawe a janguɗo woɗɗi.
De Idrissa Bari so ni darama sukaɓe jokolɓe na gartana ɗum hilgo na naɓe gara
mo famanayi ɗum puɗɗe majjum so tawa ka fay ñandere woote e ɗum waɗe so janggay jande piilide e majjum wawa andude nafa majjum amma so jomum fayso tawi hawri hakkunde majjum tawi ummanakina formation majjum on so tawama ɗon on ɗon nde hanti fo tawan on ɗon e wo jiɗɗo famude ɗume wonno ko ɗum woni na woodi fa hannden ɓe pamanayi ɗum na woodi mbuykoɓe ɗum na woodi jiɗiɓe ɗum.
Soni min kettinoken haalaji maɗa sikki wala hakkilleji kesigaɗi ɗum on karallaji kesigaɗi hannde hannde ɗi naɗi walita ɗum on anna ndu fa yara yesso laamu na hani watandi ɗum hilgo na hani ɗo tiɗi ɗum ɗumen laamu wawi wadde falita ɗi karallaji kesi keeɓa semmele annan ɗu
jawdi leydi ɗu na wawi wattede ley ɗon fa ɗum dara noye wonno jawdi nden na fawi andede moye wonno ittowo moye wonno gattowo ndelle ɗum fo na wawi darede fa hannen so en daari fo ko ɗum wari en genni ndin so en daari hannde eɗen kaala haala droneji eko natanta bandu so saabu majjum wala ley ndematirde na ɗum wawi gollitirede hannden fa ɗum ɗon fo firto ley genɗe meɗe ndelle laamu yimɓe fo na hani gattana ɗum hakkillo.
Idrissa Bari VOA Fulfulde yettete fofo maɗa sannden.
Ay mi yetti o nanon
ko dande fulɓe wonuɗon e heɗade meɗen weltani on kala ka wontirɗon e aduna o hiɗen natana joni taƴere ɗiɗaɓere taskaram o.
Min Seydou Ba premier maire sortant Madina Gounas
no wani so tawi wiya VOA totti en dande mbawen haadde mbawen heɗede e aduna fof e weyongo fof e jettira ɗum Allah jettir ɗum seere men jettirmi jinnaɓe ɗum kadi ma wandu fulɓe fof nde deddi ɗumoni neɗɗo goto goni haɓɓere wotere kala biyo mbimi e mbimami e wimi ganda fulɗo ko goto.
Assalamu aleykum, min woni Madinatu Abdullahi Bawuro diga diwal Abuja Lamorde lesdi Nigeria. Miɗo wande mi holla seyo am nder fuɗɗuki dogginki taskaram baruji nder ɗemgal fulfulde ha VOA. Maɓɓutugo taskaram ha yebre fulfulde wallitoto fulɓe bandiraɓe amin anda ko leddi wontiri be ko aduna wontiri. Emi toro Allah waɗa maɓɓutugo taskaram ka yajina fulɓe yara pulaku yeeso.
Komin nomi inditire Usman Abdurrahman, wallahi initiative lobbo non ko no accando hunde fuu ko heɓi pullo na hunde fuu ko pulli heɓi fuu nani nde duniya.
Toɓɓe mawɗe taƴere ɗiɗaɓere dande fulɓe. Keerol hakkunde Niger e Benin hino soki ɓuri hitande, ɗum hino addi caɗele mawɗe hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi. Nultodiraɗo amen Kotonou yahuno ka wuro Malanville, o yiidi e yeeyoɓe ɓen kalumo ton. Ɓen hino wulliti taali e tindi hino tawa e fina tawaji fulɓe. Suka debbo e jom galle makko hino etade ñiɓnugol ɗum ka wuro laɓe leydi Guine. Alpha Ousmane Ba, goto e nultodiraɓe VOA fulfulde ton, neldi en e jantore mun. Rogere men diaspora hino yewta en hande fi yaltiyankoɓe afriknaɓe suɓiɓe nattugol jawle mabɓe gam wilintingol uddita société.
Gurdang fulɓe.
Fuɗɗoroɗen alhaali faggudu. Uddugol keerol Benin e Niger hino waɗi batte e bange ngeygu. Yeeyoɓe e soodoɓe wawata tawtidirde sabu ko keerol hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi uddakon. Nultodiraɗo VOA fulfulde Kotonou Hamadi Adamu yahuno e luumo jeyango e wuro Malanville, keerol Benin Niger, e hino jantore makko.
En tawa ɗo hadde maayo keerol leydi Benin e leydi Niger, nokkuje ɗen fuu e uddi. Moye fuu nanni haajuji muɗum. Gila ɗon min bitte fay luumo min jaha min ndara noy wonno no luumo ngon kanu ndu wonno, ngam ko ɗuuɗi fuu illa luumo ɗo wonno ko ƴuuda tan gineji muɗum e ngabbina e dow maayo.
Hamidu Amina e waddanayi fillaaji tewɗi.
Laawol ndiyangol ngol taƴaama, waddanimin rafooji, waddanimin tampiriiji, waddanimin torraaji nder ɓaaɗeeji, gannde ɓaade walaa ko ñaame. Baaba wara ƴuwa luumo warda tikkere luumo, walaa goɗɗum walaa ne ɗon kay saɗormaaji ɗiɗi ɗuuɗi sanne.
Hammadu coodo o sippito kaɓanaali e waɗanayi filla.
Yimɓe Niger warata ɗoon sooda saakuuji, nde ɓe cooɗi ɓe jaara Niger ɓe cippa, nde ɓe cippi ɓe gara ɓe cooda, gala ɓe gara. Mi woodi kamannaaje e bayeri connanmi, kamannaaje e bayeri, amma hannde baatumum wala gilla laawol ngol maɓɓa hannde wala no waɗa base.
E nder luumo ngon min mbosake min jeyi min tawdoy kan ko gooto e dow teelaaɓe tawaaɓe ɗum, kanko ɗu o holla saɗomaaji o wondi.
Allah Usman Abdullahi, gollal teela gaɗan en gon Malanville nder luumo. Ana kiliya muɓe amin wardonoɓe ɗo ñuuli, ayi jonkol teeji maɓɓe naan jowani men ɗo min laayi Niger nuna kiliya muɓe amin ƴotan.
Soumaila Bello kanu ndu e holla saɗormaaji hannde tawaaɗi e dow soodooɓe sonna keerol leydi Benin e leydi Niger.
Geɗɗo ɗo yaha Niger ɗum woodi saɗorma, goɗɗo Niger warɗo yiɗi wara ɗum ɗo woodi saɗorma. Yimɓe Niger ɗo warta no sooda neema frontiére maɓɓaama, garol maɓɓe no woodi sembe. Ɓiɓɓe luumo ɓiɓɓe wuro fuu fuɗɗoreɗo ɓe tampiri, parce que ɓiɓɓe luumo e gineeji waddaama ɓiɓɓe luumo soodna ɓiɓɓe wuro ɗo heɓa barke nder majjum. Gineeji waddaama jippinooɓe e wattooɓe nder moota ɓee ɗo fuu no heɓan barke ɗum. Ɗum ɗon fuu walaa yoori, walla e majjum saɗorma on ɗum yi'ii kowa.
Saɗormaaji ɗii ɗoo ɗi jahii ɗi meemii fa e gollooɓe gonnanti. Nuhu Sambo, junngo ñaamoojo arandeejo meeru.
Banngal mairi Malanville fuu ko ɓuri ɗuuɗde e mum fuu banngal guure no kamanaaje ɗe mbiiɗaa ɗee, bayeeri hemma gaari en, min jaɓa CDL taxuji hemma droit de place. Ɗum woni dano budget amen sembe muɗum fu ɗum ɗon hano capanɗe jeego nder herme fu kañƴum ɗum. donc 60%. Hande min gadi perdre ko duudi sanne der budget men
sado maji do yahi e heewa bitte gelli woni e Tampa tal kala den woni e Woya
Hammadi Adamu VOA fulfulde kottonu
Hammadi Adamu goto e nultondiraabe VOA fulfulde benen joni yaren labe ka hirnange hakkunde regine kalen fitali e tindi ton dalanda jeng e jom galle makko hino sinci hirde tali asebe kala ngam nyibnugol on fina tawa tali e tindi no jeya e ko fulbe ne irta bibbe mabbe e dubi no yawti kedo den jantore Alpha Ousmane Ba
Talate
hande kadi hiri won asewe kala yo magati do suudu dalanda tali jeng debbo mo dubi no ga ko fawi heewe ngarbe nan gol hirde tali
rewbe dido naam goto no moddi wali mai tawi non timmo naam boni ha no dibono bappa
naam dalanda no hittani mo artirgol pine e needi fuuta e der huutorgol tali hande mo subi talol ngaygu debbo e hore bibbe yatimaabe be nawlu makko acci
on andi mobe men baawo do de be tala e fi sari e bono andano sari e bono ko ene yimbe ben wona e yewtede kono ko mabbe rewra e sari e bono fi yo jama o waaw waylude jikkuji mum bondi din haray ko e gon fondo wadi min kadi haray ko dum wadi simi do talande en
Abdoulaye Sadio Diallo ko jom galle dalanda jeng ko kambe fo inta tali yontere kala haka bornateri jemma asewe kala
meden tala fi teddingol mawdo fi hollugol moddere jikku hollugol ko honno bani adama hani wallirde di mum ngabayno andirdo non taade din ko tintor awasi woni talongol subama men me watta don kadi bornateri din dalanda bay kanko talanta men o wada leppi wonde o wada ngara wada kadi kodi di futa andira
ramata jallo ko jangana kujo yontere wo luttataake tali bi kande hirde tali do himo hebi waju fi wonugol ade mojjo
fami don sinane ne mabbe o hayki alseni jaajam alseni ha wonti nagge arti yidi jaajam hoti be tay sinane ne mabbe no naw kambe bayumira won tori ke be yafu e ke munyanimo timira won fe enen kadi himbe hedditi be jogitoro den foji ku mojjo
kahirde tali do landa tali jengi Abdoulaye Sadio Diallo wana bikko e tun hettini argol hedo jom suudu nayebe no ara hen o jemma asewe do nene tayi bu jallo nyawndo mo wala safri nowo no mandati na fatali ko wonno payko gol giggol no heddi e makko
ari men en mawbe amen be betala nay no men beydana men famu beydana men ganda
simiti so ko mo duubi chapande jeedidi e jeetati ko hertani do meedi e joyere fuuta simiti so no sellini alhali gundo ko woni e tali ko feñirta meedi
o tali ko yeta ko ma ben neirta baawo do di jogi dakamme baawo do hari paykum boljata ko din tali o nono waranede baare hadaadi no der ton o molo din hadaadi hadaw jabaali laato
windu go talol gotol dalanda tali jeng yilay koygal e hakkil ko feewi haa heba ko selli ko yawta araybe hirde tali ka galle makko
ko maami tokkito di tali mo jokka e piji ko ma on tigi yanya
dalanda tali jeng ne bi yanyugo golle tali di ka dudde an Sara fi pine e nebi futa tamulu wala muta madu yebo Alpha Ousmane Ba VOA fulfulde labi VOA
njoki don joki kedagol dande fulbe do VOA fulfulde njubudi hesiri ndi ngaddi dum VOA dande America ngaren joni e rogremen diaspora
Diaspora.
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 Rogere men diaspora no yewta hande fi bibbe Afrique yaltube e leyde mum yahi wurugol e leyde janane kono tawa be yejjitali iwdi mabbe yoga e mabbe hino subi artirgol jawle de be kebi be uddita societeji be wilintina dum holko woni nafore e tampere ko fewti dum yoro mangara wadi yewtere kanko e ben yaltiankobe kereden
leyde Afrique woni ko doganede baade hewbe hande ni jidi njaade Afrique wodo ko be puddi ton baade ni jibina leydi Afrique ne aldi bi mbi kala ko neddo wadi Afrique yara dias jalo sek wadi ko buri duubi chapande joyi e der France kanko be ganduda kambe gondi wuro e pi haalis kewdo e darni hunde e der leel ele mabbe ni
sa waɗi ndema sa yiɗi mbaɗa ndema dene, sa yiɗi mbaɗa ndema ñebbe, sa yiɗi ndema pomme de terre, sa yiɗi ndema ko fewti e légumeji goɗɗi ko wayno ñomoko, ko wayno duuto ɗum mi haalani firwi ɗum fo min heɓɓino e ɗeɗon gueɗe. Min tawi no wona, min tawi so tawi a nehi hande ko wayno le volaille, ko wayno gertoɗe, ko wayno jawle, ko wayno gertoɗe ɗe gona ni taw ko gertoɗe gabdi woni gertoɗe menɗe e koye muɗum gonnoɗe sonɗe fof, aɗa wawi toon dañje daña tewu daña ɓoccoɗe, taw ɗumne kadi ko hunde mantininde dañotonde wurotonde. Min mbaɗino toon, min irtinoma wadde kadi wattude yeyde liɗɗi, min irtinoma wadde ɗum.
O wi noon ne yara yeeso, kono sa yiɗa bona ko ma goto e mon yaha Afrique darano ɗum.
An jom mijo ngo, an jom ligueyo, an pewjuɗo ɗum ha waɗi feere ɗum dari ɗum daroɗa jiima hen, so wona ɗum golle ɗe so ɓoyi tan ɗe lohat.
Fewnude hunde nder Afrique noon weɓani, ɗum tahi umo ñaago ardiɓe leydi Afrique ɗi yoɓe ballit sukaɓe wonɓe caggal leydi haɓe mbawa wadde hunde ɗum ɗon. Noon Mohamed Ly kañum kadi ko ɗum yi, o wi ko ardiɓe leyɗele men ɗe ko maɓe mbaɗa feere noɓe mballitiri wonɓe caggal leydi aɓe mbawa wadde hunde e nder leyɗele maɓɓe.
So sukaɓe leydi investirani e wuro men e leydi umen, ko jamureɓe garata jeeya ko liggorte ko, jeeya ko remate ko, jeeya ko waɗirte industry ko, ganda enen ala ko dañɗen hen, walla sukaɓe men sowona dogde caggal maɓɓe ɓe liggino en. Ɗum noon nana e juuɗe yimɓe wonɓe caggal leydi, woni sukaɓe leydi wonɓe caggal leydi gila hakkunde Congo, Amérique, Asie e nokkuji goɗɗi. Kono ɗen nelde ne mbawata yonde ma eta leyɗele men ɗene laamuji ɗi Allah fawi en ɗi liggoɗo e ɓiɓɓe leydi ndi wemnanaɓe ko wiyete ko o PPP, ganda se nanni hen juuɗe men enen e leyɗele men jeeyen koye men jeeyen ko liggortoɗen.
Yoro Mangara, VOA Fulfulde, Paris.
Heɗiyankoɓe tedduɓe, jofi timmi yewtere men dande fulɓe hande, kono ko adi en seedude miɗo heɗina on ngol gimol ngol titode mon woni fulɓe ko Soga Niger yimin. Gimol ngol Soga Niger fulɓe ko jeere yimoɓe iwdi lesdi Niger. Mi jarni wallitiɓe no o taskaram latora ha e o hewta e moɗon. Heɗiyankoɓe Abdourahmane Dia, Lionel Gahima, Michel Joseph e gollidiɓe fop Washington ɗo ha hewta nultodiraɓe amen jokke